Kama bandugu ndugu du.
Okay.
It's just a brother we are do.
Okay.
What does the music feel?
Okay.
Million.
Pasuka.
Haya mazi kidogo.
Stamina.
Na kupata kwa ndoto.
Stamina.
Kulia na kushoto.
Stamina. Baby stamina.
Wana mazi kidogo.
Stamina.
Ndoto.
Stamina.
Kulia kushoto.
Stamina.
Stamina.
Toto moto. Azulata kidogo. Everybody want take a photo. Kulia na kushoto.
Alinga biloko ya mokili. Eva put in a bikini. Baku namba ye wakili.
Kuku ile kofa.
Kusive kubandana. Kuso, kuso musive muga. Dar es Salaam ne Kampala. Abu, Abuja ne Kinshasa. Nairobi Kigali Bujumbura. Le prêtre Christopher. Na mama Elizabeth.
Shaka domina nombolo.
Stamina,
na kupata kwa ndoto.
Stamina,
kulia na kushoto.
Stamina, baby stamina.
Wana mwasiki toko.
Stamina,
ndoto.
Stamina,
kulia kushoto.
Stamina, stamina.
Bebe kama mama uwa, moyo wangu wapasua. Bebe na kupenda shua, nirupati yu heriwa. Mone bagini heria, hawa balala we basaliwa. Basaliwa na baleka.
Just for you my woman, my only woman. Just for you woman, your love is mine. Just for you my woman, my pretty woman. Your wish is my command, command, command.
I am a ziki toko.
Stamina.
Nakupata kwa ndoto.
Stamina.
Kulia na kushoto.
Stamina. Baby stamina.
Wana mwasiki toko.
Stamina.
Ndoto.
Stamina.
Kulia kushoto.
Stamina.
Stamina.
Toto moto. Azulata kitoko. Everybody want take a photo. Kulia na kushoto.
Alinga biloko ya mokili. Eva put in a bikini. Baku namba ye wakili.
Kuku ile kofa.
Kusive kubandana. Kuso, kuso musive muga. Dar es Salaam ne Kampala. Abu, Abuja ne Kinshasa. Nairobi Kigali Bujumbura. Le prêtre Christopher. Na mama Elizabeth.
Shaka domina nombolo.
Stamina,
na kupata kwa ndoto.
Stamina,
kulia na kushoto.
Stamina, baby stamina.
Wana mwasiki toko.
Stamina,
ndoto.
Stamina,
kulia kushoto.
Stamina,
stamina. 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 Stamina.